Teranga ne so mama wulire nandi tegedde ntya tine si yaunga nda. Njigirwa kumbi wulira ne nebuza ati mufanga kibaganda bange. Kasoke mbabulize kyanzi jya mukyalo kye waffe nijja senga mu kibuga eno. Songe yandite nkulu omuzana ekutereza obulamu bwange. Wabula nebuunya nnyo nnyo nga mutudde ne muteesaako nga musaakaanye. Bwe ssente zaakola kyazoonoona aziwamu bakazi na kunywa mwenge. Ye nno mufa kino baddiya obulwadde obubaluma ndabanuku. Nze nno nga nnyina ebirooto byange yenna jja ntuukiriza enzire mu kyalo. Kati ekibuuzo kye nnyina mikwano gyange kikye sikoze kimwatuma. Ekyo kiboogeza ebigambo gambo ne mundeereesa gye muyita. Ne mujja munywerako sigala muno ku munwe njaye mayirungi n'embizo. Kati nno mundeke
nze mukusanyuka
nze mumpowe
nze munjogeza ninji nnyo
wange mundeke
nazaliwa kujigiga
nze mundeke
n'obulamu bukinya
gambya mumpowe
nze mukusanyuka
nze mundeke
nze munjogeza ninji nnyo
wange mumpowe
nazaliwa kujigiga
nze mundeke
n'obulamu
n'obusongo bunnuma ebigambo mujja mwogera mwe muleeta n'entalo wano muwuliriza buli kamu temusengejja mbewunya nnyo ensangi zino ebibibozi bya facebook tikitoko mutwale sagala sagaliko ng'oyo genzo tawasa omutima bamenya yasigaza bibajjobajjo oba mubijjawo ebibuuzi bye munyumya ebitanyuma muwadde. Chovola bane mumadini obutamanya buli obubonyabonya mufirika. Politiko nga munyumya banji babula emirembe gibula temuyika. Abantu abandi nyumisa ebyobwegasi mudda mufolofoto mumwana wanu. Tunayamba tute gwange erijja ng'enjiri tutambuza yagweyagaliza. Tuli ku butamanya nno tubunyisi ng'omwe bali mu ntebe yakajudi. Ya kwanga kasira n'okuba muganda wakyokagwe n'omuwagulu bwati nsimbi nafuna obwavu bwe buluma ye bwakyo bwakula emabega gye tudda kuume mwanyi mufuna ensimbi ey'okulya kuuma abaana bo naze kika sente munoonye obulamu bunyume ze nsaba mumpawe kuba ndi birala kati nno mundeke
nze mukusanyuka
nze mumpawe
nze munjogeza ninji
wange mundeke
nazaliwa kujigiga
nze mundeke
n'obulamu bukinya
gambya mumpowe
nze mukusanyuka
nze mundeke
nze munjogeza ninjinya
wange mumpowe
nazaliwa kujigiga
nze mundeke
n'obulamu bukinya.
Bwaggwawo erina ensi eddukanyo ono ne mbaawo ng'enkola ebirala ntumira abeekolera ate nga mweyagala nnyo ensi eno bw'eba tebagguza efudde mukwano obanga kibuuka ttawuni egonde bunaaloba olowoozi obukyalo bwe ntyo mbadde musuuza muganda wammwe leka ntone njanzirayo ku lubimbi lwange mmatuka ngende kasuubire muyize kangende fune bwe binajandite kasita David jali songa ne stay jali matuka.